something play at the back.
Spice Diana. Titi. Kasabu.
Kubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Ni party ya your body, yeah.
So me na we police bila we see we zik up there. When do fanya me na imba bila top. Then I scare queen gear kiatu yako bila suck. So get down to business, susare my talks.
Baby, wapo tizo tokunywa ngoro mpone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today,
Mwakua kulegeza, ukibembeleza. Jalu na niweza, kwa tebolu na meza. Lubricate na teleza. Yeah.
Bampa kubampa, botima kumutima. Hey. Ubachira. Hey. Ubikola ubalina. Hey. Baby wapo tizo tokunywa ngoro mpone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata.
Umetoka kitchen, tumevaina. Nataka ni mukate a little China. Galiko tight, macho ya mu China. Price the bill, tuniite gaina.
Kubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Ni party ya your body, yeah.
So me na we police bila we see we zik up there. When do ufanya me na imba bila top. Then I scare queen gear kiatu yako bila suck. So get down to business, susare my talks.
Baby wapo tizo tokunywa ngoro mpone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today.